Enye izinto esabisayo engiye ngiyithola ukuthi bangaka abantu abangena ephasikeni bengazange bejule bacabange ngayo nokuthi indaba libuka ngayo iyoba nomthelela kungunaphakade labo. Angikubingele ngikwamukele enkosini yethu eFresh. Ngingusibonelo PT wakangema ongumntwana kaBene Diamond weChristian Networks. Iphasika liza nomyalezo osemqolo. UJesu wafela mina nawe esiphambanweni, wavuka futhi uma sikholwa ngokuthi uyindodana kaNkulunkulu. Kuthi nebala ukufa nokuvuka kwakhe yinto eyenzeka nokuthi ngakho uNkulunkulu uyasithethelela nembala. Singabathethelela qede sibe nesipho sesihle sokuphila okuphakade. Indaba elula, umbuzo uthi namhlanje yini oyikholwayo? Kubuka kimi sengathi kulula ukukholwa yonke into oyizwe eyenzeka eminyakeni ewu-2000 edlule. Isiphendo kwangathi indaba mlonyeni ngoba usuyizwe ikhathi eyiningi kakhulu okuvese kube sengathi kulula nokuyimumatha. Kodwa ngicela ukubuza lokhu ukuthi yini ngempela le oyikholwayo? Uma ngase kuthiwe ukufa nokuvuka kaJesu kusanda kwenzeka mhlawumbe esontweni eledlule esikhundleni seminyaka ewu-2000 edlule, ngakubuza ukuqhubeka uyikholwa? Futhi mina la angikhulumi ngohlobo lokukholwa into eyinganekwane kachakujana ejwayelekile eseyayaziwa yonke umuntu, kodwa ngikhuluma ngokholo oludephile lwajula kakhulu enhlizweni ngokuthi uJesu wafa wavuka ngenxa yakho. Ukholwa yini hlobo sami? Ngitshele. Kwenza umehluko omkhulu kakhulu, omkhulu impela. KwabaseRoma 10 verse 9. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Yabona bala. Ongolunye uhlangothi lwalokhu ngokuthi uma ungakholwa, yilokhu ayukusindiswa. Ngakho ngicela ukubuyela kuwe. Wena uthini isihlobo sami? Ukholwa yini? Ngoba impendulo yakho phambi kaNkulunkulu nasezidlangalaleni iqokethe ukuthi uyochithaphi ingunaphakade lakho lonke. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ungaxhumana nathi ngeWhatsApp number ethi 067 706 0077. Ngamanye ama-resources ungangena kuwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi ekuthwale.